bathetange kamalam bahlelinge kamalam bayateta bayateta bathetango bomiba bahleka ngentloni zam bayathetha bazintoni bahambela phakude bothetha kude kuse bazintoni dimhle Ndiyintombi enesidima Ndihambela phezulu ndimhle Ndiyintombi enesidima Ndihambela phezulu ndimhle Ndiyintombi enesidima Ndihambela phezulu Ayatheta Oakunetukala Abantu balomhlaba Ayatheta Ndihambela phezulu ndimhle ndiyintombi enesidima ndihambela phezulu ndimhle ndiyintombi enesidima ndihambela phezulu Bahambela pakude Botheta kude kuse bazintoni